ndesia moyo ndio tanadira
ndesia mwili uyu shariki yako ya kirea kingoro ndenge ndaidanera twero inene shiko shia kuikaragia omundu akaimodu dhane mali aneka
nikarigane one mali atano maru wanabudhine kaikinye mwisho kide olea medaga imaengi shia nirosia mweo leo tangadhira Siamo io.